morum va radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves. Mushobora kandi no kudukurikira kuri internete kuri www.radioyatuvewa.com. Turi ku rubuga rwa internet kuri Facebook mumbabarire VOA Radio yacu. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankosi, ndabaramukije mwese aho muri hose ku isi. Mukanyero ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima kwa gatatu muri aya masaha nkuko bisanzwe. Turaza rero kubaganira ku ndwara y'ibitimbo cyangwa se imidido, ariyo bita elephantiasis mu Gifaransa. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Shutezi Ijwi rya Amerika, nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu. Uyu munsi mu kiganiro muri isanga nkuko nari mbivuze mu kanya, turaganira ku ndwara mu Kinyarwanda bita ibitimbo cyangwa se imidido, no mu Gifaransa bakayita elephantiasis. Turaza rero kubaha umwanya musobanuze umutumirwa wacu, mugume hafi ya radio yanyu. Telefoni yacu ya WhatsApp mutwandikiraho cyangwa se mukaduhamagara ni akamenyetso ko guteranya 1202 44 1993. Reka rero twakire umutumirwa wacu. Ni Jean Bosco Mbonigaba, ni umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindi zizi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu Rwanda. Izo ndwara rero zititaweho hakaba harimo n'ibitimbo cyangwa se imidido. Jean Bosco Mbonigaba, mbanje kugushimira cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo, kandi nguha ikaze.
Braho Eugenie.
Braho neza. Murakoze
cyane Ijwi rya Amerika.
Yego.
Duhuye uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira kuri iyi ndwara, kuko ni imwe mu ndwara zititaweho nk'uko mubivuze. Ndabashimiye cyane.
Yego. Rwose hari hashize iminsi hari abakunzi b'Ijwi rya Amerika badusabye kubaganira kuri iyi ndwara, batubwira ko bakunze kuyibona mu majyaruguru y'u Rwanda. Ubwo muraza kutubwira niba ari byo koko cyangwa se n'impamvu yabitera. None rero Manira Mbonigaba, iyi ndwara y'ibitimbo cyangwa se imidido bita mu Gifaransa elephantiasis ni ndwara ki?
Murakoze cyane Jenny. Iyi ndwara elephantiasis mu Gifaransa cyangwa se ibitimbo imidido bitewe n'agace umuntu aherereyemo, aho usanga bayita ibitimbo cyangwa se bakayita imidido. Nibyo koko, ni indwara akenshi itayigaragaza iyo umuntu ayibonye, kuko ni indwara yo kubyimba ibirenge cyane cyane byo hasi uhereye hano ku kirenge, ikintu dukandagiza hasi kuzamura ukageza wenda nanga mu mazi. Mu Rwanda cyane cyane ikunze kuhaboneka. Ubundi hari indwara ikunze kuvuga yitegura n'impamvu zitandukanye, cyane cyane izizwi cyane ku isi ni ebyiri, cyane cyane iyitwa fagocomiose. Iyo ngiyo rero umuntu yandura kenshi bitewe no kugira n'ibirenge igihe kirekire ku butaka bufitemo ubutare bwihariye bwinjira mu ruhu. Indi ndwara ikaba ari indwara ya filariose lymphatique, iyo iterwa n'agakoko cyangwa se bita parasite cyangwa se mu Kinyarwanda muri kimwe Kinyarwanda imbiririzi, ako kaba gaterwa n'umubu uri mu muntu, hanyuma ukamushamo ubukoko bw'ako kaiyo ndwara, hanyuma uko igenda ikura mu muntu ikagatuma noneho ibirenge bibyimba. Ariko cyane cyane mu Rwanda noneho iboneka ikunze kuboneka ni ya mbere twavuzeho
iyihe podokoriyoze
ya podokoriyoze podokoriyoze n'ibyo
ye mu Burundi nanibagiwe ko iyi ndwara bo bayita imisozi nkuko muvuze muti bamwe bitewe n'agacu umuntu aherereyemo bayita ibitimbo abandi bakayita imidido mu Burundi bayita imisozi ubwo rero noneho najya ngo mutubwire ari bande bakunze kurwara iyi ndwara
murakoze cyane nicyo koko kuko iyi ndwara ikunze kurwarwa n'abantu akenshi bagenda igihe kirekire ku butaka noneho ubwo butaka ukaba urimo ubutare cyane cyane bigaragara ko ushobora gutekereza ko ubwo butare ngo mu bwo butaka uba bwasutse ku butaka bw'ibirunga niyo mpamvu ushobora gusanga wenda nko mu majyaruguru ndetse n'uburengerazuba bashobora kuba bafite iyo ndwara cyane wenda kuruta ahandi ariko bivuze ko ntihari idahari nubwo mu Rwanda ari cyane nke cyane wenda tuza ku bigaragara ko ari cyane ku bintu mumazeho n'ibice zero kugira ngo mu Rwanda barwanye bake cyane ariko abanyarwanda ba bandi bagize igihe kirekire nibura ushobora kugaragaza ko mu by'ukuri bishobora gusaba imyaka icumi kugira ngo umuntu agaragaze ubwo burwayi noneho hari ikintu cyagaragaye ko mu by'ukuri muri abo bantu bayirwara hari ukuntu mu miterere yabo y'umubiri iyo twakwita jenetike baba bagiye gushagarira cyane kuri ubwo butaka nubwo butaka bwakwinjira mu ruhu kubera bwagushagarira bo mubabamo bitewe n'imiterere y'umubiri bakaba bagira uburyo umubiri wabo uhita ushaka kwirwanaho binyuriye bitewe n'uko umubiri wabo ugira ubushobozi kuri ubwo butaka bwo mu butaka bigatuma noneho uko umuntu ushaka kwirwanaho bigatuma hano mu maguru hahantu ubutaka bwinjiriye habaho ku bihimba kw'imiyoboro imwe n'imwe iyobora y'amatembabuzi yo mu birenge kuhimba kwayo ikagenda yangirika uko yangirika ndetse n'igenda ifungana ikaziba iyo amazi atembera agahara mu birenge aba atagitembera neza bigatuma z'ikenge kibyimbamo kugira ngo y'amazi atabasha gutembera
ubwo se iyo ndwara iravurwa ikaba yakira
murakoze cyane ku kibazo cyiza nk'uko nari maze kubivuga mu kanya gato numva ko niba bitewe n'imiterere y'umuntu cyane genetike wa wundi uteye ku bwo agira gushagarira cyane byihariye kuri bwa butaka biravuga ngo ishobora kuvurwa cyangwa gufashwa ushobora gufashwa akagira ubwo agaruka kugira ikirenge kizima nk'abandi bantu bose bagira ngo bayirwaye ariko ibyo ngibyo byasaba ko za ngamba zijyanye no kwirinda ubuzima bwa butaka umutera ibibazo bimusaba ko izo ngamba zikurikizwa niba wenda agomba gukomeza kwambara inkweto igihe cyose akomeza kuzambara kuko aramutse adakurikije ya mabwiriza cyangwa za ngamba zirinda ubuzima bwa butaka yakongera akagira ikibazo cyo kubyimba ibirenge nka kwa kundi kuko urumva ibintu biba biri muri we bitewe n'imiterere y'umubiri we ariko abarafashwa rwose ku buryo hari ikintu aricyo bitanga ngo tutavuga ngo ni ugukira burundu ariko usanga agize ikintu kizima ku buryo usanga rwose afite ubuzima bwiza utamenye ko wana arwaye iyo ndwara kereka wenda bitewe na degere byagezeho nibwo bishobora kugabanuka gatoya ariko wenda bisa bitahita bica ako kanya ariko wamureba ugasanga ntabwo bimuteye ku ubumuga ntibitumye atikorera imirimo isanzwe ku buryo usanga rwose ameze nk'abandi bantu bazima badafite iyo ndwara
ni Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuganira ku ndwara y'ibitimbo cyangwa se imidido mu Kinyarwanda mu Kirundi ni indwara y'imisozi tuganira n'umutumirwa wacu Jean Bosco Mbonigaba ni umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'indiririzi akaba rero ari mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara ari Lambert Nguherewe uranyumva
ndabumva
urahagana hehe
maratwa tuvugana magaza mu gisagara cya Bujumbura
iyi ndwara y'imisozi se iwanya ngo murayibona namwe
iyo ndwara uko imeze ino mu Burundi navuga nk'ijyambenda nayo kinaza kwa wira hasi kariko ya kubagi kariko na bionzi
ye warufite akabazo
aro
warufite akabazo
ego nataka mumbariki mutumie
arakumba
ingine mugeza vita ikagaragara yuko umuntu agwaye iyo ngwara ingene boikinga bakayibura bakayikuza kugira ngo nizo zongere kugaragara mu bantu.
Reka muho mwanya gusubiza urakoze cyane Lambert. Zabosko Lambert arabaza uburyo bwo kwikingira niba hari uburyo umuntu yakwirinda, bunavuga ko ari kuba umuntu yakwirinda kuba yarwariye indwara hanyuma rero no kuyivura, nagira ngo mpakanya musubize.
Murakoze cyane Jasmine na Lambert, murakoze cyane kwa ikibazo kiba cyane. Nzi kuko nk'uko twabivuga zanye indwara rwose ishobora kwirindwa mu buryo buzuye ku buryo rwose abantu batasigira bahugira aho bahurira nayo, cyane cyane niba bafite ya miterere yabo y'umubiri yihariye ku buryo ariko bitatuma bayirwara. Urugero, kwirinda ni uburyo busanzwe bw'isuku rusange abantu bagira, cyane cyane kwambara inkweto niyo nibwo by'ingenzi cyane kwirindwa kugira ngo umuntu ayirinde. Kuko iyo umuntu yambaye inkweto icyo gihe ntabwo ivumbi rimugeraho, cyangwa se niyo nk'abantu bakunze kugira ibifuka by'impfizi cyane bakaba batunzwe n'ubuhinzi bashobora guhinga ko bambaye inkweto zitabasha zibagira hejuru ku buryo batabasha kugira aho bahurira n'ubutaka ngo babashe kwinjira mu ruhu rwabo. Noneho ku bandi bantu bashobora kuvuga bati se birashoboka gute ko twahinga twambaye inkweto ahantu hagoye, tugira ni mu gishanga cyangwa n'ahandi hantu hagoye kwambara inkweto, cyangwa se ntitubasha kubona izo nkweto twakwambara turimo duhinga. Aha birashoboka ko mu gihe noneho barangije ibikorwa byabo by'ubuhinzi bashobora kugira isuku ihagije y'ibirenge kugira ngo rya vumbi cyangwa bwa butaka bwagiye bufataho bubashe kuvaho. Aho ngaho bisaba iki? Bisaba gukaraba neza isabune n'amazi n'isabune, hanyuma noneho ahandi haba hafashe n'ubutaka ujye nko mu nzara cyangwa se mu hagati y'amano bakaba bakoresha n'akaraso gaciriritse bakabasha kuhakuba neza ku buryo bizera koko bwa butaka bwavuye ku kirenge bugasigara ku kirenge ngo bikomeze kwinjira mu ruhu buzagende bwangize imiyoboro ntembabuzi iba mu birenge. Ni uburyo bwiza rwose bwo kwirinda kugira isuku ihagije y'ibirenge, ni ukuri icyo gihe nta hantu bahurira n'uburwayi. Abajije n'ikindi kibazo kandi kwivuza ati se kwivuza dute? Nibyo koko nta kinini kivuga ngo ni inkinywa ndetse ngira indwara y'ibirenge, oya. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni bivuza bate? Icya mbere ni ukubanza kumenya icyateye uko kubirimba kw'ibirenge, kuko nk'uko nabivuze nta gice utangira hari uburyo byinshi bushobora gutera, hari ibintu byinshi bishobora gutera indwara nk'andiriri twavuga yitwa lymphatic filariasis, ni indwara yitwa gutyo iterwa n'agakoko kitwa Escherichia banfrotti. Noneho kagira mu muntu bitewe n'uko ari umwe n'umubu, hari ibihugu bimwe na bimwe usanga noneho ubu bwoko bwa filariasis lymphatique ari bwo bwiganje cyane kurusha indwara ya podokomyoze n'imirire yindi y'ubundi bwoko biterwa n'ubutaka. Noneho icyambere nsaba kubanza kumenya ese icyateye indwara ni igiki. Iyo tumaze kumenyekana ibyo bishobora gukorwa wenda tugendeshe ubuzima bw'indwara mbere y'uko ivurwa, bisaba kureba ese wabyinze ibirenge ryari, ryatangiye ryari. Ashobora kuvuga ati wenda imyaka iri icumi ndwaye, cyangwa byatangiye gutya tukumva ese byatangiye ryari. Ariko kuri indwara ya podokomyoze iyandura bitewe no kugenda igihe kirekire ku butaka nta nkweto umuntu yambaye, ikunze gutangira mu birenge, umuntu akumva kuko yaryata mu kirenge noneho ikazamuka, ubu bwimbe bugahera hasi ku kirenge kizamuka hejuru. Naho mu gihe ino ndwara ya filariyoze iriya iterwa n'uriya mubu, iyo kubirimba bihera hejuru
bigana he?
Bihera hejuru hano ku matako bimanuka hasi mu birenge.
Ni ukuvuga ko ari akaguru kose noneho icyo gihe
karande
nukupuka kwa rakaguru bihere hejuru mungita kwa nukupuka kwa rakaguru kwa sakabijimba umundi ya
kani bigenda bitandukana hari igihe ashobora kubyimba akaguru kamwe kuri shariyoze kubyimba akaguru kamwe mu gihe hano kuri podokoniyoze amaguru yose arabyimba ariko ntabire mu buryo bungana na none niba kubyimba byahereye hasi mu kirenge mbere atangira kumura urwayi yumvaga aryarya akabikirwa mu kirenge noneho kubyimba bihereye hasi mu kirenge bizamuka gutyo amaguru yose arabyimba ariko yose ntabwo azi igikintu noneho umuntu akamubaza ibibazo byose bituruka mu kumubaza ibibazo bijyanye n'uburwayi bwe none umuntu akabyaga ko niriya tese noneho ireba ese ntabwo yaba ari ya parasite yateye n'uburwayi yarushaya bansofti yatewe n'uwa mubu umuntu akongera akamubaza niba wenda ataregezwe kuko ushobora gusanga arwaye n'indwara z'umutima imitsi iyo buramaratsi ikaba itameze neza ugasanga nabwo yabyimba ibirenge niyo mpamvu umuntu amaze kumenya neza by'ukuri ko ari podokoniyoze bino bitindo biterwa no kugenda ku butaka unatambaye inkweto icyo gihe noneho kuvurwa ni kwa uhabwa bitewe na n'ikigero indwara igezeho kuko hari ibyiciro bitandukanye hari ibyiciro bigera kuri bitanu wenda ndaza kubivugaho igihe nikidukundira
nagira ngo noneho nongere kuri icyo kibazo cya Rambere hari uwitwa Jean d'Amour Ndikumana ari mu ngororero yaratwandikiye we nawe ubusa nkaho wabisubije bimwe avuga atese iyo ndwara iravurwa igakira atese yakira mu gihe kingana iki ati ese mugereranije yisha abantu bangana iki nagira ngo rero ubwo ibyo mutasubije yenda mu bisubize nkaha mwatubwiye ko bifata igihe kugira ngo umuntu amenye ko arwaye noneho bifata igihe kingana iki kugira ngo ibe yakira hanyuma hari abantu yica se cyangwa n'uburwayi umuntu agumana ubuzima bwe bwose akaba yakwicwa n'urwikirago cyangwa n'ikindi kintu
nibyo koko ibibazo byiza cyane ndamuru abajije ntebe kubitewe no kuvurwa igakira nibyo koko bitewe n'urwego igezeho ifata umuntu kuko hari igihe iba igeze ku kigero cyo hejuru cyane bikaba no kuvurwa kuri uwo muntu bikaba byihariye niyo mpamvu habanza kwiga icyiciro igezeho iyo bitewe n'icyiciro igezeho hari nk'abashobora kuba bagera ku cyiciro cya kane wenda kandi nk'aho bigaragaza icyiciro igiye iherereyemo kugira ngo turebe n'igihe bishobora gufata kugira ngo umuntu akire ino ndwara mu by'ukuri umuntu ashobora kuba aryama afite ubugire bw'ibirenge ariko yaryama mu gitondo agasanga asa nk'aho yakize rero ya mpamvu yitekeraga akenshi yitekera ari uko ari kugenda niba ya miyoboro ye icyo kibazo nibyo cyo kuba yatuma amaraso agenda akomeza umubiri wose ariko ububyimbe buraza wenda ku manywa nijoro bukagenda akabyo agasanga ni muzima icyo ni icyiciro cya mbere noneho icyiciro cya kabiri ni igihe ashobora kuryama bwa bubyimba agasanga bukiriho ndetse akabyimba kugira hano hasi mu kirenge ariko ntihazeho utu hari n'abagiraho uduheri two nakwita nodure utu nodure
mu kirenge
ariko tutariho mu kirenge noneho icyiciro cya gatatu ho ashobora kugira utu nodure tubyimba tukabyara n'utwa twagira hejuru y'akabumbumbari icya kabiri utwo tubyimba twari turi munsi y'akabumbumbari aho ngaho turenze akabumbumbari ntabwo tuduheri cyangwa se tubyimba dutoya icyo rero icyiciro cya gatatu noneho iyo ububyimbe burengeje aha mu mavi ukagira hejuru ku matako kikaba ari icyiciro cya kane ububyimbe iyo buri bushobora kuba bugeze aho cyangwa se akaba hano mu kabumbumbari atashobora guhina cyangwa amaboko adashobora guhina ngo akoreshe amano akore muvoma iki yari icyiciro cya gatanu nibyo byiciro bitanu by'ingenzi by'indwara uretse ko umuntu ageze ku cyiciro cya kane no kubyimba byageze hejuru ahangaha igikorwa afite n'ikirenge cye tuvuge ko gifite ibiheri ndetse hajeho n'amaga icyo gihe hariho n'amaga bisaba ko wa muntu
ikintu cy'igifatwa kikaba akimika nko mu mazi kugira ngo nibura ikintu cyorohe uruhu rworohe, hanyuma agafata akaroso agashyira twabugenewe ashaka gukubita bya bihe byamaze cyangwa yamaze ari ku ruhu yamaze gutoha cyangwa gupfundama, hanyuma ibyo bikazafasha kugira ngo uruhu rwongere rugarukenge normal. Uko ruba normali niko bituma bwa butaka bwafataga muri ya maga bukomeza kwinjira buhagarara, bivuga ngo bujyaho akoga bukavaho. None icyo gihe hari igihe rero bigeraho bakabaraba agakomeza kwambara ibire inkweto bakambara inkweto zigeze hejuru, niba nkweto zigeze hejuru icyo zimufasha ni ukuvuga ngo hahantu habyimbye zigera zikomeza gutuma amazi akomeza kwitsinagira akomeza kuzamuka mu bindi bice by'umubiri, ntakomeza kwitekera hahandi kuko niba zifunze akazizirika akazirika imishumi aho amazi azakomeza kwitsinagira hasi ngo akomeze kubyimba. Noneho icya kirenge yamaze koza neza na bwa buroso n'isabune nziza agasigaho n'amavuta akenshi ya vazeline iyo yashyizeho iyo ahugira zikomeza koroha ziba soft kugira ngo yamaga n'ibiti bigenda bishiraho buhoro 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 na kwa kwambara inkweto noneho no gukoresha akaguru muvoma, ibyo bigenda bituma akaguru y'amazi ikoze muvoma agenda azamuka ajya no mu bindi bice, ibyo bituma akaguru muvoma nyine kagenda kaba kazima ku buryo ushobora gufata amezi gusa hagati y'ane n'atandatu kugira ngo umuntu aze kujya nyerere ya mbere aba agaragara noneho ko hari ikintu kigaragara cyabayeho kizima. Nuko nta mafoto wenda nabereka mu kiganiro
ndetse aba twari turi kuri televiziyo
ariko rwose mu mezi atandatu hari ikintu kigaragara kimaze kimaze kuba kuri uwo muntu yakurikiza ayo mabwiriza yose n'andi atandukanye ashobora kumufasha kugira ngo yaba ubuhinge bw'ikirenge bubashe kugabanuka. Rwose dufite abantu benshi ahubwo bavuga bati ibi bintu munkoreye Imana izabaha umugisha kuko sinarinzi uburyo iyi ndwara nayikira cyangwa se yakora, numvaga ari ibintu wenda byamfashe mu miryango cyangwa banterereje, ariko iyo amaze kubona ko ari ibintu ashobora gukora gusa ingamba zijyanye n'isuku akaba abona ikintu bikerutse ku murongo aravuga ati vure mama urasore cyane. Byumvikana ko rero igihe bitewe n'ingano cyangwa se n'ikigero indwara igezeho, icya kabiri kigaterwa n'uko wa muntu akurikiza ayo mabwiriza nk'uko muganga aba yaramuhaye, ikindi cya gatatu ku buryo yabazaga ngo irakira nibyo koko ushobora kubona kuko umuntu yakize atagifite bwa bubyimbe ku kirenge.
Abenshi bazi ko itavurwa, hari abibwira ko ku mugani muko ari amarozi cyangwa se ari ibintu bidashobora gukira bagakomeza kubigendana, kandi urumva nk'uwo nguwo babashimira ati murankoreye rwose, ni ibintu bigaragara ko bigomba kuba umuntu bimubangamiye kuko n'ikirenge ubona ko kiremereye agomba kuba atashobora no gukora urugendo rurerure.
Ni ukwiriragorana pe, hari n'aho aho bigera ku buryo muri cya kirenge cye hamwe bite n'amagara cyagiye cyabyimba haje nk'utubyimba y'amazi ko yitsinajya mu kirenge agenda asumi ku ruhu ku buryo ugenda bugakora utubyimba cyangwa utuduhetso nini ku kirenge, noneho icyo gihe yandiye bigeraho tugasaduka bigasaduka cyangwa agati y'amanuha agasaduka ku buryo amazi ashobora no kujya asohoka mu kirenge cyangwa se na rimwe akaba yava hava yajya agira amaraso cyangwa kugenda icyo gihe bamwe bibagora, hari niba bashobora kuzirikaho ibitambaro byinshi cyangwa se kugira ngo babashe kugenda cyangwa se bakashyiraho bakambara inkweto zibafasha kugira ngo ziborohereze ububabare.
Barimo gukomeza kuduhamagara abandi bakunze ijwi rya Amerika, reka twakire na Federico. Federico ngo telefoni ye iracitse, reka ubwo dukomeze. Mwari muvuze kubyimba ibirenge umuntu nka kumanywa hanyuma nako yaryama akabyuka bona byagabanutse, byaba bivuga ko umuntu abonye abyimba ibirenge kenshi ku manywa agenda cyangwa se yahagaze cyane byaba bisobanura ko ashobora kuzarwara imidido cyangwa?
Murakoze ku kibazo cyiza Ingenie. Mu by'ukuri uramutse ubyimba ibirenge ku manywa ugasanga birabyimbye kurenza uko byakagombye cyangwa kurenza uko ubyuka umeze mu gitondo, byagaragara ko hari ikibazo. ukaba uri kamwe kugirango bagufashe barere mu gukuri kibazo cyabagihari ubwo nko abivuze ushawuterwa n'indwara zitandukanye harimo n'indwara y'umutima cyangwa se n'imiyoboro y'amaraso ntibivuze cyangwa bikunda ko umuntu azarwara iyo ndwara y'imitimbo cyangwa se imidido aho ukajya kamwe kugirango bamurebere ariko noneho niba agira ubushagarira munsi y'ikirenge akamukabonya nayo mu maguru ya mu gitona mu mwaka kabyima mu gitona akagaruka akagabanuka icyo gihe rwose yaza akagira abaganga kugira ngo bamufashe kugira ko yaba atari indwara kuko niho byaba birimo biganisha
none yabaza muganga nde umuganga wese yabaza yamuvura
nje koko mu Rwanda niyo mpamvu izina ndwara ubundi zitwa mu cyongereza neglected tropical disease cyangwa indwara zitaweho ariko mu Rwanda ntabwo tuzabona indwara zitaweho zitabwaho nicyo tuvuga zititaweho byari kera ariko ubu zitaweho zose kuko kuri iyi ndwara aba bose bakora mu bigo mu by'ubuzima barabihuguriwe bazi kuzivura kuko kugeza no ku mujyanama w'ubuzima ashobora kwireba akamenya ati iyi ni indwara y'imidido kuko barahuguwe haba ku bitaro ku karere b'ubuturi bashinzwe ubuzima n'aba education kugeza ku bitaro ku masantre de sante ndetse no ku bajyanama w'ubuzima ku buryo uwo bashaka kugana mu nzego z'ubuzima umukozi wubatse mu gihugu ashobora kubafasha tugerageze ku mujyanama w'ubuzima ashobora kumubwira ati koko ni ya ndwara ni indwara n'ibitimbo atajya ku kigo nderabuzima agerayo rwose bakamufasha kugira ngo ariko yakoroherwa
kuri telefone hari na Louis Michel uranyumva
birakumva muvandura Eugenie
uraho neza urakomeye
mukomere
eh namwe ufite akabazo se
mfite utubazo tubiri nshaka kubaza muganga
arakumva
ariko kandi banza umusuhurize uraho muganga
muraho neza Jean Louis Michel
komera mfite utubazo tubiri muganga
ndabumva
akandura gakomojeho wabuze ko ngo hari umuntu ushobora gukeka ko iyo ndwara wenda akavuga ati ni indwara yo mu miryango mbega iyo ndwara nayo ishobora kuba muri za zindi zo mu miryango bita uruhererekane hereditaire akabazo ka kabiri muganga iyo iyo ndwara yayibonye kera nubwo mvuga ngo mu majyaruguru wapi hano mu Rwanda hose irahari ariko abantu benshi nakunze kubona arayisazana pe nubu ngubu hari n'uwonzi wambere yapfuye ari umukecuru atarimishe n'uwo ari wonzi arayifite kandi ni umusaza rukuku ariko noneho muganga hari kesi hano ari umuntu nzi we ayifite ukaguru kamwe akandi iri mu ryege mbere muganga icyo gihe biba byatewe n'iki ngufu utubazo twanjye tubiri urakoze muganga urakoze Eugenie
urakoze nawe Louis Michel nimumusubize noneho
murakoze cyane iyi mishyire yore yakoze kutubwira naho aherereye kugira ngo nagire inama uwo muvandimwe ufite ikibazo cy'ubwo burwayi ariko mpereye ku kibazo cya mbere yabajije abaza ati ese ni uruhererekane ari bya bindi byitwa eritere ni byo koko nk'uko twabivuze aho igihe byagaragaje ko no mu bushakashatsi bwakozwe hirya no hino ku isi hari abantu bayirwara bakayihererekanya mu miryango bivuga ngo ya miterere y'umubiri ishobora kuba ikurikirana umuryango niba umuntu ufite ikibazo cyangwa mfite ibyo nteye ugira wenda urugero ubushagarirwe ku nyama nka wenda iyo nzibiye nyipfuruta nshobora kubihereza n'umwana nzabyara n'urugero ntanze ntabwo bivuze ko byangarutse ariko bizabaho ni ukuvuga ngo niba mbihereje wa mwana niwe azagira cya kibazo nubwo bitarije na kenya ngo bibe byanga bikunda ko nawe azagira ikibazo ku nyama nk'uko nagiye nashobora kuba nkingira ibyo bivuga ko mu by'ukuri no kwirinda indwara y'imitimbo ubushakashatsi bwagiye bugeza ko hari aho mu miryango usanga abantu bafite iyo ndwara nanjye hari umuryango unzi umwe wavuze ko mu by'ukuri uburwayi n'umwana we yayirwaye ibyo byagiye bigaragara mu bushakashatsi kubera ya miterere y'umubiri umuntu ayihererekanya indi ku buryo niba umubyeyi umwe agiye ushagarirwa kuri ubwo bubuye buva mu butaka n'umwana we ashobora kuzabugisha byaragaragaye rwose ko bibaho cyane bibaho nubwo atari umuryango yose ufite iyo ndwara
hagati aho Louis Michel ntabaciye mu ijambo Louis Michel ari ku Kamonyi
murakoze cyane uriya nibikunda mukampa nimero ye twaza ko namufasha kugira ngo ndo murwayi tubashe ku murangira cyangwa se abashe kugufunza ngo mufashe tumenye ko nafashijwe bihagije kandi kuko baramufasha kuko biteye kumufasha naramukagiye ku kigo nderabuzima. Ikindi yari amaze kubaza ni cyakaba avuga ati hakora aho nzi bayisazana ndetse hapfa akinishije yaba yari yisaze ntabwo yatewe n'iyi ndwara. Mu by'ukuri iyi ndwara ni kuko nashobora kuyisazana pe no mu byaragaye kuvuga ngo agera mu mwaka wose yica abantu banganye cyangwa yica ku kiro kingana iki. Mu by'ukuri iyi ni indwara n'ubwo bwose igifite amakuru make kwinshi ajyanye n'impfu zayo ko ziba zingana ariko mu by'ukuri ubu ni urwa muntu ashobora gusazana rwose anasazana. Ikibazo gishobora kuba ni igihe ashobora kurwara ubu burwayi noneho uko ikintu cyangirika hasi hakajya n'izindi mikorobe izo mikorobe cyangwa se infection hakajya infection bitewe n'izo mikorobe iyo infection wenda akaba yitavurwa neza ngo ukire ikamutera ibindi bibazo by'inyongera bishobora kumugeza ku rupfu ariko uburwayi bwonyine abashije guprotega ntagire ikibazo cyo kuhabaho izina infection zinjiriye mu bisere cyangwa n'ahandi ashobora rwose kuyisazana nta kibazo agize ariko urumva ikibazo kigaragara ahangaha ituma atabasha kwikorera cyangwa se ngo ateze imbere igihugu muri rusange kuko byagaragaye ko umusaruro w'abo bantu bayirwaye ndetse hari n'aho ushobora kugabanukaho bigaragara ku buryo usanga kamutazi byagaragaje ko mu by'ukuri umuntu ashobora kugabanukaho amadolari 500 ku kwezi ushatse nini ko byagaragaje umusaruro yatangaga ku kwezi urwaye abafite. Yumvikana ko rero ni indwara rwose umuntu ashobora gusazana akamanira kirekire kandi ntigire icyo umutwara ku buryo itafekta cyane cyane ubuzima bwe igihe cyo yagombaga kuzabaho ariko umva ko umusaruro we uyagomba kwiha no guha umuryango we n'igihugu urahagabanukira mu buryo buhagije.
Vincent nawe afite ikibazo ku murongo wa telefone. Vincent uranyumva?
Mwiriwe neza Eugene.
Mwiriwe urahagana he?
Okay, nanjye ndahano ku Kamonyi neza ku Ruyenzi.
Yakumva
muraho neza
amakuru
ni meza nagira ngo nkubaze
ndabumva.
Mu by'ukuri iyo ndwara rero ikintu mbona ndaza nanjye nunganira kuri Michelle. Iyo ndwara ari umuntu ahantu mushiki wanjye yashatseho mu muryango bari bayirwaye nanjye icyo ndimo ndabona iyo ndwara niyo mu muryango ntabwo ipfa kuvurwa kuko uwo mwana yarayirwaye ayirwara nawe se yarayirwaye na nyirakuru baragerageje kumuvura kabisa bamuzana nanga i Kigali biranga birananirana ahubwo baramubwira ati amaguru ni uko yaca nyine by'ubushobozi bukeya hari mbere hagikora mituweli y'igihumbi mbere mu muryango urumva hashize igihe kirekire. Igihe icyo mbona rero ni uko iyo ndwara ntabwo ipfa gukira ahubwo nimba hari abaganga bashoboye kuyitaho kabisa bajya bakurikirana mu byaro cyane irahari kandi ntivurirwe kuri mituweli kuko akenshi iyo usanze abantu bayirwaye ari abantu b'ubushobozi bukeya batagagombye no kuyivurwa uwo muntu barambwiye ati bamuvure bamuca amaguru kwanza nyine abura ubushobozi biba birarangiye gutyo na n'ubu ngubu iyo ndwara cyayifite. Murakoze.
Urakoze Vincent. Ugumye hafi ne yagira ikibazo yifuza kukubaza akubaze. Jean Bosco ni musubize Vincent
ndagushimiye ariko mbanje kubabazwa n'uburwayi bw'umuvandimwe wawe yihanganiye ariko icyo nakwiza ni uko uburwayi rwose burakira. Ibyo guca amaguru niryo hari igihe bishoboka ko byabaho ariko ni gake cyane. Icyo rero nakwifuza ko none ahantu nkubwira nuko umuntu wenda ndava ku niba byemewe ejo naza kutubwira ko natanga nimero yanjye ndetse n'iya team kugira ngo tuzabashe kugufasha turebe uburwayi uko bumeze hanyuma turebe koko niba hari ikintu cyakorwa nyuma yaho ngaho kandi tuze kuzabafasha kandi bikagenda neza kuko hari uvuze cyo mu muryango nibyo koko rwose ntabwo ayo makuru utanze agaragaza ko mu by'ukuri koko mu muryango harimo imiterere ishobora gutuma n'abana bashobora kurwara iyo ndwara byaragaragaye rwose ntabwo ari hano iwacu gusa no ku isi yose byagiye bigaragara ko mu by'ukuri abantu nk'aba ngaba baturuka mu miryango bashobora kuhereza abana babo n'abandi batandukanye ariko icyo nashaka kugira ngo dufashe uwo mwatuye mu murenge
bo atuye mu karere ka Gisagara mu murenge wa Kigembe
Gisagara mu murenge wa Kigembe murakoze cyane ubwo ejo ntiyadufasha niba byemeye gutanga nimero
iyo mwaze baha rwose ku buryo na Rubi Michel ashobora kuyiboneraho
yego murakoze reka gitange njyewe uhagarariye by'agateganyo ino porogaramu ishinzwe indwara zititaweho impamvu yo ngo tuzitaweho ubu ngubu zitaweho mu buryo bukomeye kuko buri munyarwanda wese waba urwaye indwara afite agaciro gakomeye cyane mu maso y'igihugu kuko afasha mu iterambere ry'igihugu niyo mpamvu dushaka kugira ngo umuntu wese uyirwaye abashe kuvurwa kandi ahabwe ubuvuzi bukwiriye butuma abasha korwa cyangwa se gukira ino ndwara njyewe rero nitwa Mbonigaba Bosco wafata nimero yanjye 0788 60 90 68
68
yego
yemo ntiyasubiramo 0788
60 90 68 yo nonagwa niza abandi bagenzi banjye kugira ngo wende yanjye yamudaciyemo bagenzi banjye dukorana muri iyi gahunda y'ukubonye zino ndwara iyo mwabasha kubona na byoroshye ntayiduha
nta kibazo
0788 30 63 88 yitwa Beka Eugene Eugene Rubera Nziza Eugene Rubera Nziza
akandi kabazo nakongeraho ese mukorera he kandi mudusobanurire nimba ivurirwa kuri mituweli cyangwa se ari nkoko
murakoze cyane mu by'ukuri ku bigo nderabuzima byose mu gihugu bashobora kugufasha ariko kuri ika yawe nifuza ko waduhamagara kugira ngo tukoye cyangwa tukuyobore neza kugira ngo abaganga bo ku bigo bibegere bazabashe kugufasha mu byo kuri twavuganye nazo twebwe dukorera nk'uko jenerali yabivuze mu ntangiriro ikiganiro ni minisiteri y'ubuzima mu kigo gishinzwe kurwanya gishinzwe kwita ku buzima RBC indi nimero wenda ku bakunzi bacu bashobora kwifashisha y'abantu bashinzwe izo ndwara zititaweho harimo nimero ya Beka Elise Bayisenge 0788 280 37 umwe wamugara muri twebwe ashobora kubafasha kugira ngo hari icyo kibazo cy'indwara y'ibitimbo cyangwa imbido abashe kwitabwaho gusa bamaze impungenge ko mu buryo bw'inubwo hari abo mujya mubona indwara nyinshi cyane mu gihugu kuko nta n'umwe ugiye no kuzeru n'ibice rimwe ku ijana izeru n'ibice 0 ku buryo ni bake cyane barwaye indwara ariko nabo bakwiye guhabwa ubuvuzi bwiza cyane kugira ngo bakomeze gutanga umusaruro kuri bo ndetse no kugeza muri rusange
mwasubiramo iyo nomero y'uyu mukorana wa nyuma n'izina
yitwa Dr. Bayisenge Elise
Bayisenge nde
Elise
Justin
Elise
Elise Elise Okay. Vensa rwose urakoze ubwo inomero wazumvise ushobora kubona ubwo bufasha yabyabajije ariko niba ivurwa kuri mitiweli
arakoze cyane mu by'ukuri abaje ikibazo cyiza nibyo koko ibikoresho bikoreshwa kugira ngo umuntu avurwe hari ibishobora kuboneka kuri mitiweli rwose ku buryo ajya ku kigo nderabuzima bakamufasha kuko nk'uko nabivuze ni uburwayi cyane cyane ujyanye no kwikiza amabwiriza y'isuku akwiriye ku buryo umuntu agira akamererwa neza rwose nk'umuntu utari udafite ububabare buterwa n'indwara
ubwo ndibwira ko abantu bamaze gusobanukirwa kugeza ubu ngubu bumvise ko iyi ndwara ifite ubufasha mwamaze no kubabwira aho bashobora kugana kugira ngo bavurwe kabazo gato nifuzaga kubaza indwara y'imidido cyangwa se y'ibitimbo tumaze kubona ko hari aho iri mu muryango yabishobora kwandura ikava ku muntu umwe ikajya ku wundi
murakoze cyane ariko mubaze icyo gishita kuko gituma tumenya uko twafata n'abantu barwaye indwara mu by'ukuri iyi ndwara ntabwo yanduza pe ngira ngo wenda nyiri muvandimwe Vincent Kamonyi yatanguha no by'uko wenda tubwiye umuntu washakiye muri uwo muryango ufite indwara ko uwo washakiyemo muri uwo muryango ko nta kibazo yigeze agira nta cyo rwose ntabwo yaterwa n'umubyeyi we ngo nako n'umugabo we yige ku mugore ntabwo bibaho ntabwo yandura niyo mpamvu abantu bayirwaye ntabwo tugomba kubaheza ni abantu b'abagenzi bacu ni ukuvuga ngo kube wenda yagize ibyago by'uko yagiye n'amaguru igihe kirekire ku butaka akaba yagira icyo kibazo bivuga ngo kuba twarambaye inkweto wenda hakiri kare tutagira iyo ndwara natwe turashobora kuba twari kwirirwa nuko twambaye inkweto hakiri kare bivuga ngo uwo muntu ni mugenzi wacu ntabwo atwanduza tugomba kumwitaho ntabwo yandura rwose ngo ive ku muntu umwe ijye ku wundi haba mu mwuka gusangira ntabwo ushobora kwanduza kubera ntishobora kwanduza nta kintu ishobora kwandura no gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo ishobora kwandura ituma undi yandura ntabwo bishoboka rwose
twibutse abatwumva ko bakurikiye radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga tuganira ku ndwara y'ibitimbo cyangwa se imisozi mu Kirundi cyangwa imidido nagira ngo twakire na Patrick noneho Patrick oui urahagana he muri Bujumbura ikibazo cyawe
nari mfite ikibazo kuri iyo ndwara ikintu ushobora kwikirera
wakurikiye se muganga yari amaze kubisobanura
oya ntabyumvise neza
ntabwo abyumvise neza yatubwiye indwara ikunze kuboneka mu Rwanda reka mu gihe dutegereje undi nawe ngo tumuhe ijambo reka agusubiremo muri makeya igitera iyi ndwara
umuvandimwe mu gihugu cy'u Rwanda arakoze cyane kuba ari ikibazo kugira ngo asobanukirwe mu byo kwino ndwara bita imisozi mu Kirundi cyangwa se ibitimbo ishobora guterwa n'impamvu z'ingenzi cyane ni ebyiri hari iya mbere itewe n'uko umuntu yagenze igihe kirekire ku butaka atambaye inkweto bityo ubutaka buto cyangwa se ubutare bwo mu butaka bukinjira mu rugo rwe noneho kuko afite imiterere y'umubiri idakunda ubwo butaka cyangwa se idahuza n'ubwo butaka uwo mubiri ugahita ukora ku buryo urwanya ubwo butaka ibyo bigatuma habaho ikibazo muri ya n'ubutaka bwinjiye bugenda bukajya mu miyoboro ijyana amazi hano mu birenge noneho igihe umuntu ushaka kuzanira ubutaka muri iyo miyoboro y'amazi mu birenge bigatuma ya miyoboro igenda yangirika buhoro buhoro ikayahukara yanaziba iyo ni impamvu imwe ishobora gutuma umuntu agira imisozi impamvu ya kabiri rero niyo igihe umuntu ari umwe n'umubu ukamushyiramo udukoko tw'indiridizi cyangwa se parasite yitwa bushereri ya bancroft icyo gihe
iyo indwara imaze kumugeramo igakura igira hari nayo igatuma kuko ifunga ama ijyanye na circulation lymphatic cyangwa se yamiyoboro y'amazi yo mu birenge bigatuma amazi akomeza kwitekera hafi mu birenge nizo mpamvu ibyo z'ingenzi cyane ndakwiyeho n'izindi zishobora kubitera nk'igihe umuntu afite ikibazo cy'umutima imiyoboro y'amaraso nayo ikangirika n'izindi mpamvu nayo bazwe inyuma imiyoboro y'amazi nayo ikangirika mu birenge ariko iz'ingenzi navuze nizo nizo zirikane cyane kugenda ku butaka n'igihe kirekire ndetse no kurumwa n'uwo mubu ufite iyo nzoka cyangwa se indiririzo yitwa ushoriya bancroft. Murakoze cyane, nizera ko mwabisobanuye neza.
Birasobanutse. Bertrand, nawe afite ikibazo. Bertrand, uri hehe wowe?
Halo, njye nagomba kubaza. Muranyumva?
Turakumva.
Nagomba kubaza kubera iki ijya ndwara yakujya kuntu abantu bazimba amaguru n'amandaro n'isi yose kenshi twama tubona umenga ifata abantu bo muri Tanzania. Nawe muri Tanzania uba ari ikintu gituma abatanzania bakarirwa n'iyo ndwara, akaba ariyo rejiyo iri sibure n'iyo ndwara muri aka karere tuherereyemo. Kuko narigeze kujya i Kigoma mbona abantu bameze uko njyanahandi mbenga ni Kigoma gato mbona uko abantu ngagiye n'i Burundi nta muntu ndabona ngo ari iyo ndwara cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Congo cyangwa i Buganda biva kuki.
Wowe uri muri Tanzania ubu ngubu?
Ubu ni Bujumbura.
Wababonye abo ngabo babonye muri Tanzania? Ukibaza impamvu baba bibasiwe n'iyo ndwara cyane?
Yego.
Jean Bosco, ikibazo cya mbere.
Birasobanutse cyane ku kibazo cyiza avuga ati muri Tanzania ni byo koko hari ubushakashatsi n'ubugaragaza ko muri Tanzania ihari cyane ndetse hari n'ubushakashatsi bwavuze ko nibura abantu babiri mu bantu ijana baba bayirwaye ndetse usanga n'ikindi gihugu duturanye nka Uganda ndetse bivuga ko ishobora kuba ihari ihiganje cyane no kuzamuka za Ethiopia muri Ethiopia ndetse na za Cameroon ibihugu bifite umugani wa Afurika n'ibindi nubwo tutabirondoye ariko hano iwacu mu karere kacu usanga Uganda Tanzania irahari rwose ziganje. Akenshi wenda ushobora kwibaza impamvu nk'uko twabivuze bitewe n'icyayiteye niba ari bwa butaka yaba bwarayiteye na bwa butaka ni uko imirimo myinshi cyane cyane burya muri aka gace kacu gutungwa n'imirimo y'ubuhinzi. Niba ni abantu kenshi kandi bahinga batambaye inkweto akenshi ni ko imirimo y'ubuhinzi ikorwa mu karere kacu mu duce tumwe na tumwe. Ibyo rero bivuga ko niba abantu benshi baragiye bahinga batambaye inkweto ibyo bigatuma bwa butari bubinjira bivuze ko niba bitera imiterere yabo y'umubiri nayo ituma bashobora kugira ikibazo k'ubwo butaka bwabinjiyemo bigatuma abantu benshi barwariye indwara. Nibyo koko byaba byatewe n'umwuga bakoze mu myaka myinshi ishize kuko twabivuze niba indwara yigaragaza nibura umaze nk'imyaka icumi ugenda cyangwa se ukora n'ibirenge utambaye inkweto ufite nta mitire y'umubiri ituma ugishagarira k'ubwo butare buva mu butaka. Niyo mpamvu mu by'ukuri byatewe n'imirimo cyangwa se ibyo bakoze mu myaka yashize byatumye bagira ubwo burwayi ariko guhinga cyangwa se kugenda nta nkweto abantu bambaye. Ariko mu Rwanda nk'uko twabivuzeho mu by'ukuri nticyane ku buryo nta biteje ikibazo gusa nari umuturage wese uyifite agomba kwitabwaho kandi ubuvuzi uko ubuvuzi bwubatse mu gihugu bwose bufasha ko buri muturarwanda wese ufite indwara yakwitabwaho. Ariko mu Burundi ntabwo nzi amakuru yaho ku buryo cyangwa se no mu bindi bihugu namenya uko ubuvuzi bwaho buhagaze ariko bashobora kwegeraga ibigo nderabuzima bigiriye mu bihugu byabo bakabafasha. Nizera ko ntafite ikibazo cya Beta yari afite kuri Tanzania na Uganda.
Na Joseph nawe afite ikibazo. Joseph urahagana?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Ahagana hejuru mu karere?
Mu karere ka Kamonyi.
Ahagana hejuru Munyagane?
Kamonyi.
Mu karere ka Kamonyi.
Mu wihe murenge?
Murenge wa Gacurabwenge.
Murakoze cyane. Nyabaze ikibazo cyane.
Mwaze mu ndamukirize umutumire
niwe mwavuganaga arakumva.
akabazo nari mfite kuri iyo ndwara y'ibidido. Ese buriya yajya mu cyiciro kimwe na kanseri ko hari aho numvishije uriya muvandimwe wacu utuye ku Kamonyi yavugaga ko hari aho bashobora kuba baca abantu amaguru, nayo yajya mu cyiciro kimwe na kanseri. Icyo akabazo kanjye nakumurakoze.
Urakoze Josephu Jean Bosco
murakoze Jenia abaje ikibazo kiza Josephu ati si iyi ndwara aho ntiyaba ari kanseri. Mu by'ukuri indwara ntabwo ari kanseri, ntabwo ari kimwe na kanseri, kuko yo iyo umuntu nk'uko babivuze ruguru abantu hari n'igihe bayipfana nta n'ibindi bibazo bateje mu bindi bice by'umubiri bakayipfana rwose ari abantu bameze neza. Ariko bisaba kugira ngo niba umuntu atangiye kubyimba ibirenge abifatirane ibivuzo, kuko mu kwivuza icyo bifasha ni iki? Ni uko bituma bya birenge bye bigaruka bikamera nk'ibirenge by'abantu nyine bizima bitarwaye. Icyo ni icya mbere, bivuga ngo bwa bubyimba buri buka bigaragara ko nta buhari wenda kujya bibona yagiye bako gaca kaho nsanga ni bizima birashoboka ko yamera gutyo, cyangwa se bigatuma indwara idakomeza kwiyongera nk'uko nabivuze ishobora kuzana ikarenga amavi hano mu mutwe naho akabyimba. Nanone ikindi bifasha bituma noneho hataba n'ibindi byaro cyangwa se ubundi bubuga nk'uko nabivuze, hari n'aho bigera ukubitahina hano utari n'akaguru ku kirenge mukaba wumva hakaba harafatanye neza. Iyo umuntu yivuje ku gihe bituma idakomeza ngo igere kure, itume wenda no kugenda bimugora cyangwa bimunanira. Ariko rwose ntaho ihuriye na kanseri, ntabwo ikomeza mu yindi bindi bice by'umubiri nko mu mutwe ifatemo mu mabere ifatemo n'ahandi hatandukanye. Oya, gusa iyo mbyibuze neza bituma amererwa neza ku buryo agumana ubuzima bwe bwiza, akabasha kugenda ibintu byinshi bitandukanye. Ariko icyo ucibye amaguru yavugaga ni ntabwo bikunze kubaho mu by'ukuri, ntabwo bikunze kubaho nubwo hari gake cyane ishobora kubaho gukenerwa ko umuntu yashyirwa amabara, ariko ni gake cyane ariko ku buryo ashobora gufashwa akagumana akamererwa neza mu gihe runaka, nubwo natafatisha mu buryo bwuzuye ariko ntibigere ngo ashyirwe akaguru.
Nk'uko mwamaze kubivuga, hari ababana iyo ndwara bakayimarana igihe kandi bakazarinda bisazira atari ukuvuga ngo bishwe n'iyo ndwara. Noneho mwari mwavuze mu kanya ibijyanye no kwivuza n'igihe ibimenyetso bishobora kugaragarira, mukavuga ko bifata imyaka igera no ku icumi. Ibyo mwavuga bigaragara muri icyo gihe ni ibimenyetso byayo bigaragara hanze, ese bitari byagaragara mushobora kwisuzuma mukamenya kwihari ku buryo umuntu ashobora gutangira no guhabwa inama mbere y'uko bigera kure?
Murakoze cyane ku kibazo kiza Eugene. Mu by'ukuri iyo umuntu arwaye iyi ndwara kubimenya kare kereka we yatubwiye ko byatangiye kumufata yari yabyakwa kuribwa mu kirenge ushagarira mu kirenge akumva aramubwira aryata kandi yareba bagasanga nta kintu kibi kibitera, yanabyemba akabona gushaka kubyimba. Icyo gihe bishoboka ko amasengesho ngo barebe kuko yabaye hanyuma akagira inama z'icyo yakora. Noneho ya myaka icumi twavugaga aha ni igihe ntabwo ari igihe cyo gukira. Gukira bwo navuze ko n'amezi atandatu rwose umuntu kizazanye inama muganga yamugiriye ndetse agafashwa kwa muganga, amezi atandatu yonyine ashobora gufasha kugira ngo bigaragare ko hari ihinduka rikomeye ryabayeho ku muntu. Iriya myaka icumi nicyo nayivugiye ni ukugira ngo ni igihe umuntu atangiye kugira n'ibirenge ku butaka burimo bwa butare cyangwa se bwa butaka buto byinjira mu ruhu, iyo utangiye kugenda kuri ubwo butaka mu buryo bw'ubushakashatsi bwagaragaje ko bishobora gutwara imyaka icumi kugira ngo ugaragaze ko muri kuri udevelope ya ndwara ugire ya ndwara imidido. Ni ukuvuga ngo wa mubiri ntabwo uhita ubona ngo ubutaka bwinjiyemo ngo amabuye ahita abyimba ako kanya. Oya, ni ibintu bigenda buhoro buhoro, hangirika ntaryo hangirika hagasimburwa n'indi igakomeza igakora gutyo gutyo buhoro buhoro, nuko iminsi igenda yangirika imiyoboro. Ni bwo noneho uburwayi bugenda bugaragara.
kandi twabonye ko ashobora kwangirika twabonye ko ashobora kwangirika imwe imiyoboro yo mu kirenge kimwe cyangwa makaguru kamwe akandi kakaba ari kazima
nibyo kuko iyi ndwara yo akenshi amaguru yose akunze gufata nubwo agafatwa mu kigero kimwe kuko hano twibuke ko byaba byatewe n'imiterere y'umubiri imiterere y'umubiri rero ntayo mu kaguru kamwe n'akandi karekwe oya bivuga ngo yose arafatwa ariko ntabwo ku kigero kimwe ntushobora gusanga yafata nk'ari kazima akabyimba buhoro akanyuka akahabyimbye cyane kurusha akandi noneho hahandi amakuru kumwe kutabyimba wenda gishobora kugaragara nko kuri ya ndwara yindi itari kwanga wa muvuga cyangwa kuri kumwe kubyimbye ukundi kuzima rwose ntacyo wakunengaho ntabwo kurwaye ariko niyo bisaba kubigenza neza nk'umuganga kurusha kuvuga ngo ni kumwe kubyimbye ariko ni kukaba kubyimbye ni kuri utapfa kubimenya bisa n'umuganga nyine wabihuguriwemo kwiyangarire kuko ese nk'uriya muvandimwe nk'uko yabivugaga w'ikamonyi yavuze ko afite umuntu ubyimbye akaguru kamwe undi akandi katabyimbye bisa n'umuganga kwiyangarire kuko ese ko ntabwo abyimbye cyangwa abyimbye buhoro ni uko wenda nyir'ubwite cyangwa se wamurebeye atarazi neza ko kabyimbye akaba ariyo ya ndwara ya pandemiyoze wenda yaba nayo irimo kugenda imufata cyangwa yamufashe akaba kabyimbye cyane akandi katabyimbye cyane
kubw'imana nawe afite ikibazo kubw'imana uranyumva
ndakumva
iyo urahagana he
ni mu rwanda mu mpeso
hehe
mu majyepfo mu karere ka kamonyi
nawe uri mu kamonyi
ku kamonyi murenge wa ngamba
yeee
nagira ngo mbaze muganga tugize kuba twarwaje iyo ndwara natwe ibido abantu bakayisanga imisozi kuko hari hambere abasaza kubasingana imisozi none iyo ndwara nabaga afite ko yayirwaye tukabura kuburiza n'ibindi bikarangira gutyo yisaziye bamukaba mutubwira ko ngo aba ari nk'amaraso yawe cyangwa umuryango nyine aba ari indwara biri mu muryango niko yasigiye muganga ariko bitatanze kuvurwa kandi nabwo bakatubwira ko n'ubundi ngo biba biterwa ngo n'ubutaka nanone kandi buturuka ku makoro kandi nta makoro ahari mu majyepfo atandukanye n'amajyaruguru byatangiye kera ko twavuga ko aba ari indwara iba yaje gutyo naho ndi kuvuga ngo wenda ngo ni ukomoka ku makoro ngo utere ubutaka nta makoro agera mu majyepfo amakoro nayo mu majyaruguru hafi y'ibirunga n'amajyaruguru n'ibirunga
yereka rero ubwo agusubize ndabona turimo dutera tujya ku musozo urakoze cyane kubw'imana reka gusubize hanyuma muri make tubwire n'ingamba leta yafashe kugira ngo ibashe kurwanya iyi ndwara muri make imisozi no mu kirundi niko bayita Jean Bosco dusigaje ndumva mwagira nko munota umwe cyangwa umunota umwe n'igice mukanzura munasubiza kubw'imana
ndashimiye cyane ejo menshi ni nakubw'imana ku kibazo abajije cy'umusaza wigendeye avuze ko yari arwaye indwara kandi nta makuru ahari kuko hari amajyepfo ntayahari ntabwo bivuze byanga bikunda ko ubutaka butiriya cyangwa se burimo ubutare iriya ndwara yangurwa mu birunga dushobora gusanga hari n'igikamonyi kubera amateka ya cyari imyaka myinshi yashize ubwo butaka bwaba bwarakwirakwiye mu gihugu cyose buturutse ku birunga cyangwa se n'ubutaka bwabo bukaba bwihariye ku buryo bwagiramo utwo tuntu twatera iyo ndwara ku buryo rero birashoboka ko mu rwanda hose kuko ushobora gusanga hari ahantu cyose kaba hari wenda n'ubwo rero ugasanga hari n'umwe wenda cyangwa babiri birashoboka wenda bitewe n'uko wenda yaba yarimukiye aturutse mu kandi gace birashoboka kandi rero dushimangira cyo nuko ahantu hose ushobora kuyasanga ariko ntabwo bivuze ko byanga gukunda wa mubyeyi uyirwaye azayihereza abana be ntabwo ariko buri gihe bigenda pe usanga umwe ayirwaye abandi ntibigere bayirwara namba rero icyo namujyaho inama ni ukutagira impungenge ariko niba turuka muri uwo muryango wenda bakunze bakiyambarira inkweto nk'uko bisa nk'uko tubashishikariza abantu bose kugira ngo birinde mu ngamba zo kwirinda rero hakaba hakubiyemo kwambara inkweto kenshi ndetse n'imirimo y'ubuhinzi abantu bajya gukora indi ngamba leta ifite ni ukwigisha
mu masegonda make cyane
murakoze kwigisha kugira ngo indwara imenyekane kuko byakoreka abantu benshi batari bayizi bakayikenya n'amarozi cyangwa se n'ibindi bibazo bagiranye n'abaturanyi.
Ndumva mwabasobanuri
uyirwaye abashe guhabwa ubuvuzi bukwiriye n'impamvu ibigo nderabuzima byose byahuguye kugira ngo bibashe kwitabwaho.
Murakoze cyane.
Iyo umunyarwanda wundi wongera kurwara iyo ndwara.
Murakoze cyane rwose Jean Bosco Mboniga kuri ikiganiro. Nshimiye n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na Eugenie Mukankusi. Mukomeze mugire ubuzima buzira umuze naho butaha.
Eugenie Mukankusi urakoze ku kiganiro muri sanga.